Gavumenti y'eggwanga Uganda ng'ebita mu kitongole ekitwala ebyobulamu mu ggwanga Uganda baba batandise enteekateeka y'okwongera okubona ate era ng'ekimba eky'omusudde ogw'ensiri kyongera okukendeera nga kw'otaire ku n'okutaasa bannayuganda eri embeera dayibwedde ebyobulamu okusinziira ate era ku disitulikiti ey'e Bugweri yona eri kweda ku disitulikiti y'20 amalambirira agalondeibwa mu ggwanga Uganda okusobola okuba ate era nga bafunawo obutimba obw'ensiri olunaku olwaleero bairenga atera bano bali kutandika ogaba obutimba obw'ensiri yeo olwate RDC nga asinziira ku kitebe kya district omukulu Magala Banule ategeezezza nti asiimye ino government ya kuno government y'ekibiina kya NRM okuba atera ng'essusa okulingirira district ey'e Bugweri ebigambo bino abyogera ng'omusasi waife aliwo era weeno wano w'asinziire yasaba abataka okusobola okuba atera nga boona bawagira omukulembeze w'eiwanga URA Kaguta Museveni kubanga ate ekibiina kyalimu n'ekirwa Uganda yeva niwa yeri kwolekera
babukozese bulungi tibwakugema nswanga ebangobye tibwakuzinga ku biyumba byankoko obutimba tubukozese bulungi nga bajolusomesa enkozesa yaabwo n'ekindi buyinza obutasobola kubala buli muntu eriyo abataja mu family planning kyabane bazaala abaana 20 nzebwenawulire kubaako byenumba obutimba bumeka butimba busanu so owabantu 20 bakuba obutimba obutaano olakuba oti DHO asigaizaako obundi obutimba bube iyo ni order ya distribution yaki ey'obutimba twendasaba nti yo tunaba tubufunye tubukozese bulungi ate omusoga akuba nti eikunga lyakola ki woowa mwinaakuwa yokola ki w15 wongera operating agains nga leero obutimba mulikola ki
kino kijiro okolebwa wabula atera nga n'okunoonereza kubaire kwongera okulaga nti mu disitulikiti y'e Bugweri ekimba eky'omusudde ogw'ensiri gwidya enganga gw'eriisa enkole okwongera okunoonoonta abantu baayo nga kw'otaireko n'okumaliriza nga abambi ku bo bali kumaliranga mu masipatala tunooniza ku ye gavana wa disitulikiti y'e Bugweri Haji Shafik Muzira Nsa era nga ye wanaasiimira yali omukulembeze ow'eiwanga Yoweri Museveni yasaba abagweri mwena ate okumuyiwira obululu
tuweereza netcd n'okuba omuzungu akuba ati prevention is better than cure ate okucuwalinga kuli very costly so n'olwekyo kino ekikolebwa bana nekisinga buki bulungi ate empegaano ife ab'ebyobufuzi twenda bantu balamu titwenda bantu bafu kuba tibalonda baki tibalonda iwanga bakulembeze so n'olwekyo kubana kukozesa neti